Ronick turns again. Jesus, we do it again.
Let me ask you some questions. Woman factor the air we breathe. Who supplies good health and happiness? Nobody but God. Tell him, say.
Who be like God? Nobody. Who be like Jesus? Nobody.
Who be like Jehovah? Nobody. 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 Nani kama wewe? Binguni duniani. Hakuna mwingine minatambua basi. Nani kama wewe? Iwe.
Bado sijawahi ona mwingine kaji over game asha take over. Vipofu wanaona, viziwi wanapona, wengi wanamkataa na uliza mbona. Dicho lake sharp la ona kila kona. Kitambo nilipotea wakasema it's over. Yesu akaprove wrong, akanifanya sober. Mabaraka kibo akafunza kucheza ngoma. Iki kibali, iki kipaji, in life talanda na mziki. Silali njaa inanipa riziki. Thank you Jesus, kweli we ndo rafiki. Wakati wote kwa raha na dhiki. Si kama wale marafiki wanafiki, yeah.
Marafiki wanafiki, yeah.
Nani kama wewe? Binguni duniani hakuna mwingine minatambua basi. Nani kama wewe? Iwe.
Shukuru niko mzima, manze God nipe uzima. Moto movu shetani, lazima tutazima. Maana we ni mwema, ni warehema na neema. AI. Shetani anatuwinda but we unatulinda. Tukiwa nawe mitego yake tutapita. Madharao mitaani zao gumzo imetanda. Kusengenyana, kutukanana mi. Niko busy nyimbo za sifa nitaimba. Kwenye speaker ni ngurume kama simba. Yeah, ni ngurume kama simba. Okay, Lion of Judah.
Be like God, no.